Blog Talk Radio.
Nongeye gusuhuza abakunzi ba Radio KM mu kiganiro kandi bahikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba uyu munsi ndetse n'ibiganiro byose bya Radio Iteme. Turashimye Jean Paul turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2021 kubatuye ku mugabane wa Amerika umunsi mukuru wa ba veterans cyangwa se aba veteran ba gisirikare ni yagombye kuba isomo ku banyarwanda. Nizere ko i Rwanda cyangwa se ingabo mu Rwanda badukurikira, urebye uburyo ingabo cyangwa se abasirikare bagiye bagira uruhare mu bikorwa ibyo ari byo byose, byaba ari iby'intambara, byaba ari iby'amajyambere mu gihugu, yaba agera ku baturage atabageraho, ibyo n'ibindi, ariko baba involved, bakoreshwa imirimo y'ubwoko bwose, yaba ari ubwo butabazi bavuga hirya no hino ku isi. Ariko u Rwanda ni igihugu kimwe gifite za casualties cyangwa se inkomere nyinshi cyane zakomerekeye ku rugamba, haba ari izo kwa Habyarimana, haba ari izo mu Nkotanyi. Ariko uyu munsi nta na rimwe bashobora kugira umunsi nk'uyu nguyu, ahubwo babazana ku tugare baje kuberekana gusa ngo bifotoze ku itariki ya 4/5. Ibi rero nibura byagombye kuba urugero cyangwa se byagombye kubabera isomo, nubwo ibyinshi tuba tubinenga. Ariko ngiye gutanga inama nkingi y'ibyo yenda hari nayitanga, bashaka kuyifata bakayifata, bakabashyiraho umunsi wo kugira ngo bizihize umunsi mukuru w'aba veterans. Ikibazo gihari ndakizi nuko ntibashobora kubikora, kuko baramutse babikoze bagomba no kuzajya bavuga icyo bakora n'amadisikuru aranga avuga ati dore ibyo tumaze kubakorera kwitanga kwanyu ntabwo gupfa ubusa ariko kubera ko kibadashobora kugikora n'uwo munsi ntawo bazigira bakora ntabwo uyu munsi nshaka no kuwutindaho na gusa nuko gusa iyo ubonye ibintu nk'ibi ngibi haba ku batuye ku mugana mu Bufaransa nabo ndumva babigize bagize uyu munsi wo kwizihiza ingabo ndetse saha nibaza ko abantu bose bafite uruhare mu ntambara z'isi bose bagiye bagira bagiye bagira umunsi cyangwa se bakoze uyu munsi bawizi n'abatabawijije uyu munsi bafite ikindi gihe bawizi banyarwanda banyarwanda kazirika noneho njye mu kibazo kitureba mu Rwanda birababaje biragoye kuzajya muranza mvugana ubutabera bukora bute ubucamanza mu Rwanda bukora bute Cyuma Hassan Dieudonné umunyamakuru w'ikinyamakuru ndetse akaba na nyiri ikinyamakuru Ishema TV akaba yarigeze gufungwa mu gihe cya COVID bavuga yuko ngo yaviyo ya mategeko ya COVID yatangaje inkuru zidafite isoko yaviyoye ubunyamwuga bwe muri icyo gihe cya COVID arafungwa arangije aza gufungurwa inkuru batatubwiye cyangwa ibyo batanditse nuko batatubwiye ko bamufunze kubera reportage yakoze kuri Kizito Mihigo n'urupfu rwa Kizito Mihigo kuko ubundi nicyo yarafungiwe icyo nicyo kintu yarafungiwe yarafungiwe ibyo yakoze cyangwa se ibyo yavuze no kuba yarabaye muri bake batinyutse bagakora reportage y'urupfu rwa Kizito Mihigo akanavuga ko yamwitegereje cyangwa se ko yamubonye muri kasket igihe bagiye ku igihe bagiye kumushyingura bakavuga ko yari afite ibikomere kandi murabizi ko vehance y'u Rwanda ari uko yari yahuje ishuka kuvuga rero ko ashobora kugira ibikomere mu buryo nk'ubwo yabivugaga bidikrivaga ntabwo byajyanaga n'inkuru ya leta y'u Rwanda ntabwo icyo bashobora kukivuga ko ari cyo bamujije ariko nicyo bamufungiye cyangwa se nicyo bavuze bavuze ko bamufungiye inkuru yatangaje cyangwa se uburyo yitwaye mu gihe cya COVID Cyuma aza gufungurwa afungurwa nakwita ko ari iby'agateganyo cyangwa se sino gateganyo ahubwo yarafunguwe noneho leta irajurira government abariyo ijurira icyo cyemezo cy'uko ufungurwa kubera ko basanze ibyaha bitamuhama nagira ngo ngaruke inyuma gatoya ku byo Immaculée yavuze avuga yuko umucamanza afunguye Cyuma Hassan Dieudonné agomba kuba ari we ahubwo agombye gufungwa cyangwa se ngo kwegura uwo ni Marie Immaculée umwe wa Transparency cyangwa se wa Transparency International aho yavugaga ko Cyuma Hassan Dieudonné atagombaga gufungurwa reka twumvikane Cyuma Hassan arafunguwe umucamanza witwa ko yashingiye ku byo yarezwe akavuga ati ndabona ibyaha bitamuhama cyangwa se ibirego bitamuhama hanyuma kire wa Transparency International akaba ari uvuga ko atemeranya n'icyemezo cy'umucamanza ahubwo umucamanza yari akwiriye gufungwa ndagira ngo mwumve ubucuti bwa Immaculée na Kagame cyangwa se mu bufatanye bwa Immaculée na Kagame ko ariho imanza bene nk'izi ngizi bazidesida ariho zicibwa hagati ya Kagame na Imakire. Iyo wumva Kagame avuga ati jewe nkurikira Imakire kuri radio FM umuprezida, ntabwo ari coincidence ko yakurikiraga Imakire kuri FM. Ni ibintu baba bapanze, abona uko ajya gucyurira abandi bantu. Ariko ndagira ngo mwumve Kagame ubwo yasabaga, yavugiraga ko Imakire agomba kujya mu nama z'abayobozi. Uwo ni muri Transparency International. Aravuga ati ndagira ngo mujye muhamagara, ntabwo ari uko mutamuhamagara ngo aze kugira ngo ageze mu nama. Abanenge kubanenga nta kundi ni uko kuvuga ngo abantu nk'abo ba opposition bavuga ati niwe uvuga ibintu bizima. Abacamanza bakumva ibintu nk'ibyo bamwe bakadagaza bagashya ubwoba. Ariko reka ne gutinda mwumve Kagame icyo yavuze ubwo yajya kubwira abayobozi kuri Imakire amushima, cyangwa se avuga ko asobanura neza ibintu by'imyitwarire n'ibirimo na corruption. Harimo of course n'ibindi byo kunenga abacamanza bakoze akazi cyangwa se bagerageza gukora
kurwanya Imakire. Ntabwo mumuhamagara hano ariho, ntimumutumira ngo azababwire uko mumeze. Ntawe uri hano ntuvuzwe n'iki kumutumira? Ntabwo yaza buriya muntu amutumiye Transparency International gusa, ntabwo yaza. Hari n'uwamubajije se ngo ariko mu independence yawe y'ibyo ukora byakubuza kuza, mwanamuhamagara akaza akababwira uko mumeze cyangwa n'icyo mubyangira kwaza?
Uwo ni Kagame avuga kuri Imakire. Reka noneho wumve koko Imakire icyo bamushakira cyangwa se ubucuti afitanye na Kagame aho bushingiye.
Umva icyuma jyewe nigeze mutuka?
Nabonye hari akavideo yashyizeho uriya hantu uri mu itabi.
Ndamanze ko nari mu nzu wanjye se byamurebaga wiki? Kiwe icyuma namutuka? Yase wamutuka iki? Icyo atitutse se ni iki? Icyo atitutse wamutuka ni iki? Jyewe icyo yampoye ndibwira nuko navuze ko umucamanza wavuze ko ari umwere nawe akwiye kugira isoni. N'ubu ndabisubiramo, uriya mucamanza ateye n'isoni, yarakwiye no kwegura akajya kwishakira ikindi akora.
Ariko ibyemezo by'inkiko ko numva ubyibazaho cyane?
Ndabyibazaho cyane kuko ubutabera ni twebwe bukoresha nk'abaturage.
Yego.
Kandi harimo ibibazo pe, urumva, by'imikorere ya bamwe mu bacamanza bifitiye ibibazo byabo. Mumbaze, ntabwo rero nareka kubivugaho, sinzabirekana rimwe. Naca urubanza mu buryo mbona budahwitse, nzabivuga. Erega
nsubire gatoya kuri iyi video, harimo ibintu byinshi by'amafuti ariko ntabwo ndi bijyemo byose. Icya mbere, ntabwo ari we uri muri position yo kuza kuvuga ibyo yavuze. Ibyo kuba ahagarariye Transparency International cyangwa se Transparency National cyangwa se Transparency iyo ari yo yose, ntabwo agomba kuza kuvuga ko umucamanza wakoze akwiriye kugira isoni kubera ko ngo atahamije ibyaha Cyuma Hassan Biego. Impamvu adakwiriye kubivuga nuko number one aribeshya, icyo abeshya ngo ubutabera budadukorera nk'abaturage. Ntabwo ubutabera bubereyeho gukorera abaturage. Sinitaye ku byo yenda yaba yashingiyeho cyangwa se ibyo yatekerezaga by'uko we ubutabera bukorera abaturage. Sinzi niba ari ubujiji, sinzi niba ari ukubyirengagiza nkana yitiranya, kandi ntabwo ari we wenyine gusa, na shebuja Kagame bitiranya ubutabera inkiko kimwe n'ubushinjacyaha. bubereyeho nibwo burepresenta abaturage ubushinjacyaha kandi ari nayo guverinoma aba bashinjacyaha yaba ari bavuga birumvikana ko bo bavuga ko baje kurengera inyungu za rubanda bareze umuntu nka Cyuma Hassan n'abandi na ba Rusesa bagenda n'abandi mu nyungu za rubanda mu nyungu z'abaturage b'u Rwanda ntabwo ubutabera ubucamanza cyangwa se inkiko arizo zibereyeho ntabwo zibereyeho kuvugira abaturage ntabwo ari byo noneho bikakwereka aho bipfira mu Rwanda niba umuntu nk'uyu nguyu uhagarariye ikigo nka kira kiri importa na Transparency International ushobora kuvuga ijambo abantu bakareha agaciro akumva ko umucamanza agomba kubanza kureba views cyangwa se interpretation y'abaturage icyo ruvuge ku rubanza runaka rw'umuntu agatekereza ko ariyo outcome akeneye ari uko majorite yavuze ibintu runaka ntabwo mvuze ko ntaho bihurira ariko iriya mvuga ubwayo iri misleading niyo iribeshya cyane kandi ntabwo ari wenyine yifite birashoboka ko na Kagame ariko yifite birashoboka ko n'abandi ba minisitiri birashoboka ko nabo bacamanza nabo ariko bayitekereza ubutabera ntabwo buhagarariye abaturage ubutabera buri hagati kugira ngo burengere buproteje inyungu za buri muntu wese uri muri urwo rubanza z'abaturage izuregwa noneho bwo bugakora kiriya kintu cya balance ni nayo mpamvu akenshi ubona ko benshi mutinye ubutabera hariho cya kindi cy'igipimo kimeze nk'umunzani ntabwo ari coincidence ntabwo ari twe twazanye icyo kintu nubwo urete ko na kera no mu Rwanda cyangwa se mu bakurambere nabo bagiraga ibyo bintu bimeze nk'imana icyo barengera ni inyungu za buri wese uri imbere yabwo harimo n'uregwa harimo n'uregwa n'abaremye noneho bakareba ko inyungu za Hassan Cyuma Dieudonné zitabangamiwe bakareba ko n'uwazanye urubanza mu izina ry'abaturage koko nawe afite ishingiro kubera ko umuntu bamureze bagira ngo bamwambure liberté ye bamushyireho amapingu bamuvane mu bandi n'iki gikomeye cyane noneho bakavuga bati okay twebwe ko duhagarariye abaturage tuvanye umuntu muri societe nyarwanda kuko uyu muntu ni ikiboze muri societe umucamanza akavuga ati ibi ntabwo bihagije kugira ngo umuntu avane cyangwa se acibwe muri societe nicyo ubutabera ubundi bukwiriye kuba bubereyeho iyo umuntu agushyizeho amapingu abagucishije bugufi ariko niho ya presumption na sense izira ibi bikunze kubisobanura si ukuvuga ko mu Rwanda hatari abantu babizi bazi ukuri nta imanza zikora cyangwa ubutabera bukora n'agaciro n'akazi kabo inyungu za Hassan Dieudonné zigomba kuba proteje mu rukiko kimwe n'iza leta ntabwo iza leta zihabwa uburemere bwinshi kuruta ubwa Hassan ahubwo ahandi bakurikiza amategeko nyamategeko leta igira n'igomba kuzana bya bindi wumva ngo ni ukwerekana ibimenyetso simusika inahaho baranakubwira ko wowe uregwa nta n'ugukwiriye no kwerekana ikimenyetso na kimwe ugushinja ni ugomba kuzana ibimenyetso ushobora no kwicara ukicecekera gusa bakavuga bati dore ibyo tumurega dore ibyo tumurega akicecekera abakumva abumva urubanza bacarubanza bakavuga bati ibimenyetso ntabwo ari byo ntibihagije bijyanye n'icyaha ariko singiye kujya muri technicalities z'ibi bintu kubera ko nzi ko Kigali ibi nta nubwo yanabyumva nta kintu zahindura ariko uriya musazi ngo ni makire wihaye kuvuga kuri sije zose izi mibereho y'abaturage vie sociale y'abantu akavuga kuri justice cyangwa se ku buryo butabera gukora kubera ko yigize muramuzi ko ejo bundi yakishije umushoferi wishwe mu buryo butazwi ariko ni umwe mu bantu batashyigikiye independent investigation ntashyigikiye iperereza ryigenga ryo kumenya uko umushoferi we yapfuye yarabigiye no kuri televiziyo yabivuga ko uko niko abaho niyo survival nibwo buryo babaho ndaza kugaruka kuri iyi ngingo mukanya ndetse na Pasteur Jean-Claude Habimana araza kudufasha kugira icyo abivuga. Ariko mbere yuko nza kumuha ikaze, ndagira ngo ngaruke kuri uru rubanza rwa Gitana. Leta irajuriye, injuriye ku bintu bitari ukuvuga ngo uyu munyamakuru ni umuntu uri violent, ni umuntu ushobora kugira nabi sosiyete nyarwanda. Ubwo ndashaka kuvuga kugenda akamara abantu, ngatwika amazu se, ashobora kuba ari umuntu w'umurwayi w'umusazi ushobora kujya hariya noneho abaturage bakamurise insecurite. Ibyo byose abaciye imanza barabizi, abajuriye nabo barabizi, bazi ko uyu muntu atari dangere muri sosiyete nyarwanda. Mwambwira, mwansobanurira mute, sobanurira mute, mbabarire, mwansobanurira mute kumva leta ishobora kujya kujurira kuri iki kintu? Mumbabarire, mwambwira. Uretse ibintu bihishe idashaka kutubwira, barajuriye urubanza bihariya, ukuntu uriya rubanza ruri politike rwa Kima Hassan Dieudonne bagiye kurujurira. Murabizi ko nta byemezo iriya leta cyangwa se bariya bacamanza bajya bafata na rimwe, ntabwo na rimwe bajya bafata icyemezo bamaze kumva argument z'abantu. Nta na rimwe baravuga ngo tuzagaruka gusa mu mwanzuro igihe gikeneye. Well, genda yahawe icyo gihe yaburanaga ari hanze, ariko bamaze kuyifata, ntabwo bateganyije n'umunsi wa sentencing. Baravuga bati bagiye kumuhiga, icyemezo cyasomwaga buzuyiwe, bagiye kumufata, bamuhamije icyaha. We cyakora amakuru numva ko nuko atarahari, ariko umuloya we yarahari, bahita bamuvana muri sosiyete nyarwanda ngo akwiriye kuba muri gereza. Cyuma mwaramubonye, mwaramwumvise, mwaramwumvise ko n'umuntu kimarayika, ariko n'umuntu musanga Cyuma mu bantu bose ari ukwiriye kuva muri sosiyete nyarwanda. Numva ukurikije ibigambo Kagame avuga, ugakurikiza ibintu bikorwa n'abo bategetsi bo muri leta, ugakurikiza ibintu mwumva cyangwa mubona Batom Ndahiro nabo bavuga, cyangwa n'aba bamakire bavuga, cyangwa se n'aba bantu biyita ko inzego z'umutekano, musanga Cyuma ari we muntu ugomba kuva muri sosiyete mukamushyira muri gereza, ahantu naho hasa nk'aho ari urundi rupfu. Byonyine kuhaba ni torture. Gereza zo mu Rwanda ntabwo ari kimwe n'izahandi, ntabwo ari ukujya kurangiza igihano ejo n'ejo bundi wumva ko ushobora gupfa. Ariko ikibazo si ukubera ko, ntabwo ntekereza ko ari ukuvuga ngo gereza ahantu hose zirahari, abakwiriye ibihano bajyayo. Ikibazo ni imanza z'ubu bwoko zivana umuntu nka Hassan Dieudonne muri sosiyete bakamujyana muri gereza, bagasigare vrai criminel, abakriminele nyabo bari hanze. Reka mbabwire, ndabizi icyo leta y'u Rwanda ibikorera, nuko bumva ko iyi criticism cyangwa se ibintu by'ibintu amaze iminsi atangaza batari ameziya yo kubyihanganye yo kubitobera. Ndagira ngo numvise audio yaganiriye n'abantu bamwe kuri telefone, muze kumbabarira. Reka ndaza kugerageza ndebe ko nakora kumva ibirego bye kuri VOA, noneho tuze nayo kwibasangiza. Ariko mbere yuko tuyijyaho, reka mwumve mu majwi ye, amajwi ateye agahinda Cyuma Hassan Dieudonne arimo atabaza bari ku muryango.
Abo twariranwe murabeho, ubu ngubu ndabashimiye, nta kundi buzima bwanjye burarangiye, nta kundi basezeho. Imana amahoro izabamera umugisha. Ningira icyo mba, ubu ngubu tuvugana inzego z'umutekano za gosi wanjye nkuko mubibona mu mashusho ubu ngubu icyo bakurikije ubu ngubu bagiye kurimbura urugi reka nemere mfungure nsoke banjyane ariko amategeko abagomba kubahirizwa nagombye kujyanwa muri gereza nkuko umucamanza abitegetse ariko urabona ko nyine nibingiye abanyarwanda ndabakunda inshuti z'u Rwanda ndazikunda nkunda ubutegetsi bw'u Rwanda ndabukunda ariko kuri uyu munsi bibaye ngombwa ko nitangira abanyarwanda navugiye
niba turi mu gihugu cyubahiriza amategeko kigenda ku isi hose kikiyamira kikavuga ko igihugu abaturage bishimye kikavuga ko igihugu cyateye imbere amategeko ameze neza aka kanya ntabwo bakagombye ko inzego z'umutekano zihita zizi iwanjye mu rugo zikabota abantu bari kumwe baje kunsezera bakabafunga bakabamerera nabi bakabababoshye niba turi mu gihugu kigendera ku mategeko bakagombye gutegereza kuko twamaze kujurira nk'uko amategeko abiteganya rero inzego z'umutekano zize gusa zibona ko igihugu nta butabera buhari bakagombye kureka amategeko akubahirizwa niba umukuru w'igihugu ajya mu nama y'umuryango w'abibumbye akavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko bishingiye ku mategeko y'u Rwanda n'amatangazo mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu bagiye bashyiraho umukono igihugu cy'u Rwanda cyagiye gishyiraho umukono mu bihe bitandukanye bakagombye kureka bagatanga igihe koko aya mategeko ashyirwa mu bikorwa umuntu akajurira kandi umuntu yajuriye agomba gukurikiranwa ari muri leta yari arimo nk'uko itegeko amategeko abiteganya rero ibingibi iyo bibaye bihita bibona ko ari ibintu bari baragambiriye n'urukiko ubona ko n'urukiko rwaciye urubanza rugamye kubera impamvu ya politiki mbi wabona uburyo bagose urugo rwanjye ni ukunyica nta kindi bintu bari baragambiriye umva niba turi mu gihugu kigendera ku mategeko rwose ibintu abantu bahoze babivuga abantu ba politiki mu Rwanda ugenda ku mategeko ndabibonye niba umucamanza afashe iminota 30 amaze gusoma icyemezo cy'umucamanza inzego z'umutekano zishatse ziba ziteri iwanjye n'imbunda ntantu nteze kujya ni umuntu wubaha ni umuntu wubaha rwose nakagombye gukurikiza amategeko rero ibi bintu baba bakoze bihita bigaragaza ko u Rwanda ari igihugu kitagendera ku mategeko kandi rero byerekana ko n'umucamanza icyemezo yafashe gifashe ku mpamvu ya politiki ibintu ntabwo bikwiye njya byamaganye abantu badukurikiye aho bari hose ntibumva ngo narapfuye ntibazaze ko nishwe n'uburwayi sindwaye ntibazajye ngo hari ikindi kintu cyanyishe ahubwo nzaba nzize politiki mbi yo kuniga itangazamakuru badashaka ko ibintu bibi bitatsingiza leta bikihagaragara
ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta muntu n'umwe wemeye kuza aho iwawe bamaze kuhagota
bamaze guhagota ukibaza ni umucamanza afashe icyemezo bakagombye kurindira ahantu ndetse kujya bagombye gutegereza amategeko agashyirwa mu bikorwa y'ibi bintu bibaye rero izi ni menace bigaragaza ko n'umucamanza icyemezo yafashe yagifashe kuko impamvu za politiki mukitabariza rwose umuryango w'abibumbye afurika yunze ubumwe ahantu hose muzitabariza ntabwo ibintu bibaho ibintu ntabwo bibaho niba umucamanza afashe icyemezo amategeko abakuru agomba guhita ajurira ibi byarabaye kuri Isaac Munyakazi nawe yarajuriye akurikiranwa ari hanze ubu rero inzego z'umutekano zitanga bitari kwereka feburete y'ubutegetsi bwa efuperi inkotanyi nakitwa nagirante nta kindi nzize zizakarengane nzize kuvugira abanyarwanda nabo bazaharanira isitema ryabo niba babona ibintu byose bitari ku murongo ntabwo byagombye kugenda gutya
sawa reka tugerageze turebe dukore uko dushoboye
iri ryiza ni ubwanyu mu munsi w'ishyirahamwe ry'umutekano 2021 ibyo mbonye iwanjye mu rugo binyereka ko umucamanza icyemezo yafashe yagifashe kubwo impamvu za politiki nta cyacyari kirimo dore imodoka zari kugera ku kazi iragenda abapolisi bose bagose urugo n'imbunda
nta buryo mwazifotora
twazifotoye
sawa reka tugerageze wabashe guhamagara alo
kwa tumaze kujurira metero wagira maze kujurira
sare kasuri
kuko nari maze kubasezeranira rero reka twumve bimwe mu byo cyuma Hassan Dieudonné aregwa ndamugaruka mu kanda
amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda urukiko rukuru rwahamije Niyonsenga Dieudonné uzwi nka cyuma Hassan ibyaha bine birimo icyo gusagarira inzego z'umutekano rwamukatiye igihano cyo gufunga imyaka 7 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 mugenzi wacu Eric Bagiruwe ubusa yakurikiranye isomwa ry'urubanza
Eric ubu ngubu tuvuga na urugo rwanjye inzego z'umutekano za rwose nyuma y'iminota nk'itatu ishize mu cyamanza afashe icyemezo polisi libe urugo abantu rwose abantu turi kumwe bose baba boshye nagira ngo umuntu abaribwe rwose basanze ndi mu nzu ndi kuzinga ibintu kukore niteguraga kujya kuba nafungwa nari mbyiteguye.
Ku murongo wa telefone n'ijwi ritabaza umunyamakuru Niyonsenga Dieudonne wakunze kwita Cyuma Hasani yabwiraga Ijwi rya Amerika ko yarasundirijwe n'inzego z'umutekano ni nyuma y'icyemezo cy'urukiko gitegeka ko ahita afatwa agafungwa kubera ibyaha yahamijwe. N'urubanza umucamanza yafasheho icyemezo uregwa atari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga umushoferi w'umutwara mu kazi n'abandi bakunze kubafatanya mu kazi. Itangazamakuru n'abandi bari baje kumva icyemezo cy'urukiko. Umucamanza mu rukiko rukuru yabanje kwibutsa ko umunyamakuru Niyonsenga na Fideli Kuradusenge bareganwa bari bagizwa bere ku rwego rwa mbere ku byaha byose baregwa. Mu byo yasuzumye harimo kumenya niba umuyoboro wa YouTube Ishema TV akishaho amakuru nk'umunyamakuru utari wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Urukiko rukuru nabwo rwemeza ko koko Ishema TV yari yanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko hari n'ibihamya. Gusa umucamanza avuga ko abakorera Ishema TV nk'abanyamakuru b'umwuga bo babyiyitirira ashingiye ku mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'amategeko agenga urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umucamanza yavuze ko umunyamakuru Niyonsenga yakuza amakarita y'itangazamakuru atabifitiye ububasha. Aravuga ko yagumbye kuba yaraganye urwego rw'abanyamakuru bigenzura bakamuha ibyangombwa bimwemerera gukora itangazamakuru mu buryo bwa kimwuga kuko mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko ushyira ibintu kuri internet wese abyemerewe ariko atiyise umunyamakuru w'umwuga. Urukiko rwavuze ko kuba Niyonsenga yaratanze amakarita yanditseho Ishema TV yarahawe uburenganzira n'ikigo RDB bitari ikibazo ahubwo ko we yabise abanyamakuru. Yavuze kandi ko bw'abanyerondo mu murenge wa Gisozi ari naho yabaga icyo gihe mu kwezi kwa kane 2020 bamufataga mu gihe cyo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 yabatutse ababangamira mu kazi. Umucamanza yamuhamije ibyaha bine: icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitira umwuga w'itangazamakuru, gukoza isoni inzego z'umutekano n'icyaha cyo gutambamira imirimo ya tegetswe. Mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ntiyagiye kuri icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka 8 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, bukifuza ko nyuma yo kumuhamya ibyaha yahita afatwa agafungwa kuko ibyaha umurega nyuma yo gufungurwa yakomeje kubikora kandi bifite uburemere kuri rubanda. Umucamanza yavuze ko ibyaha umunyamakuru Niyonsenga yakoze bigize imburirana imbonezabyaha kandi ko nyuma yo gufungurwa atabihagaritse. Yamukatiye gufungwa imyaka 7 muri gereza n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga kandi ategeka ko ahita afatwa agafunga urubanza rukimara gusomwa. Mugenzi we Kuradusenge yagize umweru urukiko rwavuze ko byose byagizwemo uruhare n'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonne kandi ko nta bimenyetso by'ubushinjacyaha kuri komeza usenge. Ku murongo wa telefone mbere y'uko atabwa muri yombi, umunyamakuru Niyonsenga yabwiye Ijwi rya Amerika ko atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza.
Mu by'ukuri icyemezo cy'urukiko ntabwo nyishimiye mu buryo bugaragara kandi bwagaragara buri wese kuko ntabwo wenda nagiye mu rukiko ariko bavugiye ko bampamije ibyaha bine kandi ndegwa ubujurire byari ibyaha bitatu. Kwibaza impamvu rero babigize bine ubwo ibyo bindi sinzabyavuye mu by'ukuri kuko ntabwo gikurikije amategeko kandi nta nubwo urukiko rwashingiye kumenyetso twatanze.
Ubwo umunyamakuru Niyonsenga we arasanga na magingo y'ibyemezo biri kumufatirwa bigamije kumubuza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Njyana kuva kera na kare nafunzwe nta cyaha nakoze, umucamanza wa mbere yari yabyemeje ko nta cyaha nakoze, ahubwo byari byakozwe mu gambi yo kunshekesha ubudakomeza gukora inkuru dukora zituvuga zikakaye ziba zigaragaza ibitagenda neza byakozwe n'ubutegetsi cyangwa se bari mu nzego z'ubutegetsi bari bazi ko nzacika intege babona sinshitse intege bari mu buryo kunshekesha babonye nacecetse rero nk'uko babishakaga bakoresheje inzira zabo n'ubushobozi bwabo ko nafungwa kugira ngo nyine uwo mugambi wabo kunshekeshirwe mu bikorwa. Ndabansize icyuho gikomeye mu itangazamakuru kuko ninjye munyamakuru umwe rukumbi wari usigaye mu Rwanda nkora inkuru zitagenda.
No ku munyamakuru bimaze n'igihe bwana John Williams Intwari umuyobozi w'ikinyamakuru irememe.news.net na Pax TV akavuga ko icyemezo cy'umucamanza kirushaho gukandamiza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ni icyemezo kibabaje, ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ni intambwe ikomeye yo kubuza n'abandi kumva ko babasha gukora kuvugira rubanda kuvuga ibitagenda ibyo byahindutse cyaha. Ndahamya sinshidikanya ko iyo abadakora inkuru z'ubuvugizi abandi batisukira ntabwo icyemezo cy'urukiko kiba kibaye kigeze gitya. niye fungurwa akagenda akajya mu murongo wa wundi bise the media we want itangaza ko twifuza ryari ndishima risega risegiriza n'ubujuje ntiho bwarabayeho
Umunyamategeko Gatera Gashabana gunganira umunyamakuru Niyonsenga yabwiye ijwi ry'Amerika ko atarabasha kubona kopi kubiyeho icyemezo cy'urukiko kugira ngo abashe kuba yagira icyo itangazaho gusa yemereye ijwi ry'Amerika ko bazahita bajurira iki cyemezo umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné bakunze kwita Cyuma Hasani yafunzwe bwa mbere mu kwezi kwa kane 2022 ariko nyuma y'umwaka aza gufungurwa agizwe umwere ku rwego rwa mbere Niyonsenga kugeza ubu yiyongereye ku bandi banyamakuru bane bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru barimo abanyamakuru batatu ba iwa TV bamaze imyaka itatu bataraburana ndetse na bwana Theoneste Nsengimana wa umubavu TV uherutse gufungwa eh bagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
televiziyo rero rakoze cyane kuri iyi summary cyangwa se reportage incamake bamwumviye cyuma hasa navuga ati birego noneho byariyongereye byavuye ntitwaza ariko turahazi icyo bashaka ni ukuvuga ngo niba hari ibindi bishobora gutuma ba exonere dushyiremo ibindi bishobora gutuma afatwa ataducika ntabwo natinda ku ibintu by'ubucamanza mu Rwanda birababaje cyane nta nubwo ari nabyo nta nubwo ari na ntabwo nyemeye gutinda kuri ibi kuko hari ikintu mutazi FPR ubwayo ibyayo mwarabyiyumviye ejo bundi mfite akawodiyo nshaka kugira ngo nze reka mbere yo kukoza kugashyiraho ni Tito Rutarema aravuga ko Rwigema ari we muntu washoboraga wenyine muri RPF wenyine mu bantu batangiye mu bakoranaga washobora kubahuza cyangwa se gutuma babana bataryana bagakora ibintu bizimo ndaza kukagarukaho mu kanya maze kunyura mu zindi nkuru mu ncamake y'izindi nkuru hari inkuru muri hari inkuru muri Congo wayinyoherereje mukunzi wa Radio Teme yambwiye atabandi bana avuga ko Congo yavuze ko ibujanye kiriya kintu cyo bari ngo bari barashyizeho ikintu cyo kuvuga ko indirimbo zimenga umutegetsi zidacurangwa muri Congo hanyuma ababikuyeho nta nubwo ari ntabwo ari inkiko mwumve diferanse ntabwo ari uko abantu bagiye kurega ahubwo abategetsi ubwabo nibo babyivaniyeho abayobozi baravuga bati indirimbo zinenga Tshisekedi cyangwa umutegetsi wari wese zigomba kujya zicurangwa keretse igihe zinyuranyije n'amategeko très important nibi no byangombwa cyane kumva ko bitigeze bijya kuregerwa ngo ubutabera aribwo buvuga ko izo ndirimbo zicurangwa nubwo icyo gihe bishobora kubaho bigamije byerekana ko ubutabera bwigenga bushobora kunyuranya n'icyifuzo cy'ubutegetsi ariko ho noneho n'ubutegetsi ubwabwo bwonyine burinenga bukavuga ati no izi ndirimbo ntabwo zikwiriye kubuzwa gucuranga muri conclusion niho nshaka kubasomera umuvugizi wa guverinema Kimuyaya yavuze kuri Twitter ko iryo tegeko ritaturutse muri guverinema yongeraho ko umuturage wese afite uburenganzira gutanga ibitekerezo bye mu gihe bitanyuranyije n'amategeko donc ni ibintu biba byarakozwe n'abantu bamwe bavuga bamotsi abari abafite bakabarebe babampuriki n'abandi nk'abo ngabo n'abo bacamanza nk'aba ngabo mwumvise ariko bakagira bakavuga bati no ababikoze yenda bakoresheje nka ziriya za minisiteri cyangwa se ububasha bafite ariko baravuga bati no ntabwo bikwiriye bahita bavuga ko zizatangira gucuranga ubu rero indirimbo imwe muri zo ni iyitwa ngo niki tutakoze inenga Tshisekedi iyo ngiyo iratangira kubivugaho ndumva hari abanyandikira bambwira ngo ndavuga buhoro muze kumbwira niba byiyongereye sinzi aho byatangiriye mumbabarire cyane reka ndebe ko hari ibyuma nshobora gukosora mu gihe nibitunganya ubwo muraza kumbwira niba byahindutse
indirimbo ziratangiye gucurangwa ariko cyanshimishije ni ukumva ko leta ubwayo ivuga ati noji ntabwo twe twabishyizeho abavuga ko mvuga buhoro bavuga ko babeshya baranyumva neza cyane urakoze nongere mbashimire rero ubwo cyakora turagerageza ahangaha muri studio kubera ko ibyuma twabitunganya ariko kugeza ubu ndumva ko ikibazo kiri bamurikiye yenda by'umwihariko uwanyandikiye avuga ko atanyumva urebe ku ruhande rwawe niba atariho bipfira urakoze cyane hanyuma nangaruke kuri iyi Kongo ntabwo ndabizi neza ntabwo ari igitangaza muri Kongo ntabwo wabigereranya ku bwisanzure no mu Rwanda ariko nibura reka twe kujya i Burayi Kagame na FPR mwe kujya i Burayi mwe kujya muri European Union muhere kuri muhere Bugande ubwo ni igitego muhere muhere muri Congo yende muzajya i Burayi nyuma yepo ubwisanzure na hamwe mutekereza ko haba hataraba ubwisanzure busesuye ariko hari at least some type of freedom cyangwa se ubwisanzure abaturage kugira ngo nibure bagire agahenge ko kubaho mu Rwanda birababaje cyane kumva umuntu ashobora kuvuga ngo leta y'u Rwanda ntabwo iriho itanga imfashanyo mu gihe cya COVID irabaha ingemeri irabaha ubusa ibyo bikaba bakavuga ko ari uko biyo binyuranyije n'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda kuvuga uti nagiye gushyingura ahantu mbona umuntu afite ibikomere ese uvuze uti yenda n'ibikomere byo kubera ko yari yahuye hanyuma yenda yarwanaga no gusevinga ubuzima bwe kuki leta idashobora gushaka defense y'ibyo bikomere aho kugira ngo ize guhita ahubwo ivuga ivuga ngo wowe wavuze ko hari ibikomere ubwo noneho tugomba kugufunga ni ukuvuga ko leta ubwayo iba yirega icyaha ni ukuvuga ko abavuga ko afite ibikomere bihari kandi ibyo bikomere bitari justifiye budashobora kubijustifiye nicyo bisobanuye ariko singiye gusubira mu mizi y'uru rubanza Cyuma Hassan Dieudonné birababaje yakoraga inkuru koko yageraga mu giturage yari umuntu utagira ubwoba umunyamakuru utagira ubwoba kandi nanjye nemeranya nawe ko nta kindi fungwa rye rigamije kumucecekesha bikwereka fragilite iri muri RPF nahoze ndeba inkuru za RPF ndabivuga kenshi nkavuga nti iyi ngoma ya Rwabujimbiri nta kabuza kugenda izagenda kandi izagenda yanzwe nabi cyane nahoze ndeba abanyamahoteli mu Rwanda banditse bavuga ngo bongeye kubaza yuko leta yabafasha bongera kubameneramo kugira ngo bashobore gukora ngo bari barashyize ikigega cyo kugira ngo gifashe amahoteli ariko n'ubu ntabwo biracamo nta nubwo bizacamo nta nubwo ari n'amahoteli none se ko bafite Visit Rwanda bakaba bafite za Kinigihehe bakaba bavuga ko ubukerarugendo bwinjiza miliyari na za miliyari ayo abakerarugendo bazana amashitingi babahe bajya he barara mu mahema barara mu modoka barara se mu nda barara he ni iki gituma umusaruro utinjira mu gihugu kubera ko FPR ibohereza amahoteli yabo n'ibiriya mibare yenda twahemeretse ko ari amatekinika menshi cyane babohereza amahoteli yabo babohereza muri bimwe bya FPR cyangwa se bya Kagame abaturage rero bazakomeza gukena igihe cyose n'abacuruzi bigenga bazakomeza gukena igihe cyose ko amasoko yose ari muri FPR ntabwo ari ku bukungu bwiyongera noneho mwongereye ikibazo cya Uganda aho yabafungiye kare ka serum ntabyo kurya biturutse ku mupaka wa Uganda ntabyo kunywa biturutse mu mupaka wa Uganda tabucuruzi nta buhahirane buhari hagati ya Uganda n'u Rwanda murabizi ko ka gitumba za gisoro gatuna ahantu hacishaga ibiribwa cyangwa se ubucuruzi ubucuruzi bufasha mu mibereho ya buri munsi y'abaturage ibyo byarahagaze ubukene buri mu Rwanda harakurikiraho nubwo harimo uyu munsi inzara by'ubwage byonyine n'igipimo cyerekana peri hagaze mu baturage biriya byose mubona byo kugenda bihinda mu bantu nuko batinya ko bavuga ibitagenda kuko birahari byinshi cyane kibizo babifite reka ne kwiziba amagambo mfite Pasteur Jean Claude Imana kuri intervention yakoze ariko mbere yuko mushyiraho nari maze kubasezeranya ko ahangaha hari audio ya Tito Rutaremara avuga uburyo Rwigema yari umuntu ukundwa n'abantu umuntu ushobora kubashyira hamwe ari we wenyine ashobora kubakura mu bibazo bari bafite ubu nta ugihari rero n'ubu aho kugira ngo yenda bavuge bati yadusigiye iriherage Kagame we yafashe umurongo wo kujya yirirwa ahubwo ajya gucyurira no kwirirwa harasinga umuryango we uyu munsi mwaramubonye ntabwo mbigarukaho nabikoze ikiganiro kirambuye bihagije ariko tipiko Kagame Kagame musanzwe muzi mwaramubonye ntajya ahinduka mu gihe twavugaga tuti Yesu ubwabaye sogokuru ubwabaye babu yenda azagira ikintu cyo kumva ko agomba kugira impuhwe abana ntabwo ariko bigenze yageze imbere ya teta aho kugira ngo amurage ibyiza mu bukwe bwe ari haramuraga urwango urete ko utazamufata kuko ntabwo umubyeyi we agenda hariya mwuki nawe yuki nawe cyangwa se akora amahano marorerwa mu bukwe bw'abana kuba sogokuru kwa Kagame ntacyo kumariye abanyarwanda ashaje uko yabyirutse bigasobanura ariko byinshi cyane kuri RPF kuko kuri barakuzi bavuga yuko ntacyo arabamariye nk'uko Tito Rutaremara bavuga muri audio mugiye kumva mu kanya Kagame mu bintu byose ahagiye iyo yishe umuntu aba victim ibintu bitagenda neza akaba victim ubukwe bw'umwana abaye mu victim niwe mu victime mu bintu byose niki Esther itabona niki bari abasirikari batabona bavuge bati tugushije ishyano uyu muntu uvuga ibintu nk'ibi ngiye mu bukwe bw'umwana narabisubiye mu cyo nyine mu bukwe bw'umwana ariko butari umwana yenda w'umunyamahanga utari umwana wundi muntu wese utari muri FPR cyangwa utarayikuriyemo umwana wa Rwigema ute wumvise Kagame avugiye nk'amagambo nk'ari umuntu wese wari wicaye herera akwiye kwifata ku munwa akagira ubwoba ahubwo twasanze bamwe bavuga batereka dukize amagara yacu tugiye dukoma mu mashyi bataza kwandika hariya bakavuga bati tutakomye mu mashyi kanaka ntiyakomaga mu mashyi kanaka ntiyishimiye kubaho kwawe ariko mukaba mutekereza ko ejo n'ejo bundi umunsi yaje mwicaye aho ngaho nk'uko mukanuye amaso aho ngaho mwubitse umutwe akabwira abariya basirikare ati mubamijire mu rusasu hari kuko ubushazi nabonye Kagame afite nicyo kizakurikiraho nicyo kizakurikiraho reka zura ndakubwira nawe mubaraka muganga ndakubwira nawe wirirwa gasana ndetse ndakora bazatuma n'abandi meze nkawe nta kindi kizakurikira uriya muntu yarabiyeretse nta kintu ataberetse ko ari umusazi wavanyeho wamaririje niba umuntu ashobora gukora ibintu nka biriya reka nongere mbigarukeho niba umuntu ashobora gukora ibintu nka biriya mu bukwe bw'umwana abyaye yagombye guproteza umwana wa Rwigema akavuga amagambo nk'ari sinibaza ko ahariwe afite mu mutwe hagikora ntabwo nshaka kumvikana nka ya mvugo y'ubwonko bwashiririye cyangwa ibintu oya ntabwo ari ibyo mvuga ndabizi narabivuze kenshi narabisubiyemo no mu bindi biganiro Kagame ntagira forum ntagira platform avugira mu ibi n'ahatavugira ibindi agiye hose yumva ko ashobora kuvugira ibyo byose mu bukwe mu rusengero n'iki nabivuze igihe yamaramaga guhita nakaregeye ukuntu yagiye mu imanye dini nabo bagakora nk'abiriya ariko twari tuzi ko bitaragera mu bana b'urubyiruko rw'u Rwanda ko ashobora kujyaho n'akajya kubasukamo buriya burozi uretse ko yari yarabikoze cyangwa yabwira ngo bagomba kujya ngo basaba imbabazi mu mazina y'ababyeyi ariko ntabwo bigeze hariya urakari yari afite mushiha yari afite kutimitima yari afite byongera aba victime nk'uko bisanzwe Kagame abongera abo mu victime ariko nashimye Tito Rutaremara aravuga uti nta wundi wadushoboraga iyo twabaga twaryanye cyangwa dufite ibibazo niwe wenyine abidukuragamo nibyo yavugaga ibyuvuga Tito turabibona reka mumwumve mu magambo ye
tubasanga azi guhuza abantu kubashyira hamwe ukabona kundwe n'abantu
neka nongere mbibute ko aha ni kuri documentaire ya Rwigema Fred Rutaremara amuvugaho ibibi avuga uko yarame
tubasanga azi guhuza abantu kubashyira hamwe ukabona akundwe n'abantu benshi cyane cyane akundwe n'abasirikare kandi bamwizeye cyane kimwe kwibasanga baha icyizere w'umuri iruhande akumva yuko ari iruhande rw'umuntu ushoboye aho yamubwira ati gihanga akabona yahajya ari ntacyo yikanga icyo baraki nta wundi muntu wari ugifite muwe twari turi hamwe bose ikindi basanga afite nuko mu ngorane twagiraga yamenya kuzidukuramo nziko twanagize nk'ebyiri nini mu muryango ariko niwe washoboye kuzidukuramo hari izo twagize muri ko executive committee y'umuryango
nta wundi washobora kutuvanamo wadukura mu bibazo twagize ingorane mu muryango ebyiri zikomeye cyane ntabwo ari zo zonyine gusa avuga aravuga n'izindi ariko aravuga ko mu bantu bose bari kumwe nabo nta muntu washoboraga kubakura muri izo ngorane only Rwigema ariko ubwo simvuga ko ibi ntabwo nibaza ko ari byo Tito Rutaremara ashobora kuvuga uyu munsi ariko yabivuze n'ubundi mu minsi ntabwo ari kera cyane ni nyuma ni mu gihe cy'itanyuma y'ifuperi iri ku butegetsi kuko arabizi ibyo avuga ko ari ukuri ko ibihari ubu ngubu ntabwo mu bategetsi cyangwa se mu bayobozi bari muri FPR ubu ntabwo bafite kalibre ya Rwigema ariko ntabwo ashobora kugira ubugabo bwo kubivuga kubera ko nawe yagize ubwoba akeneye kubohorwa ibyo yavuga kiriya gihe byarahinduye nagira gusa ngo byumvikane ko ibyo Kagame aba ashaka gukora ibintu byo kwibagiza FPR amateka y'abandi bantu bose babigizemo uruhare ariko hari aya mateka ya Rwigema bizamugora kugira ngo ayahindure bizamugora cyane bigaragara ko nawe yananiwe kwiyakira ariyo mpamvu avuga amagambo nk'ayo ariko hageze harababaje cyane mureke rero twumve Pastor Habimana wagize nawe intervention kuri ibi bintu bya Cyuma Hassan Dieudonné kuko niyo nkuru nyine y'umunsi nkuru nyamukuru kuri uyu munsi hari mumbabarire gato Pasteur namubajije kugira ngo atubwire kuri reaction ye kuri iyo mumbabarire gato ya naho ntunganya ibyuma byanjye
niyo ndagerageza gushaka kugira ngo yodi nitunganye nako nibumvishe kuko ni intervention yakoze tuganira Karenda namusabye kugira ngo agire icyo avuga kuri ibi bintu bya Chima Hassan Dieudonné ndetse n'aya magambo ya Tito Rutaremara. Reka tumwumve.
Bwana Jean Paul ndakuramukije, amahoro y'Imana abane nawe. Reka nsoze kandi n'abakunzi b'ikiganiro, bakunzi ba radio Iteme, n'abanyarwanda bari mu Rwanda bari hanze, mwese ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Bwana Jean Paul, nk'uko umbwiye cyangwa se umbajije, kugira icyo navuga kuri audio ya Cyuma Hassan cyangwa amagambo ya Cyuma Hassan ni kwifungwa rye ry'uyu munsi, biragoye kugira icyo umuntu abivugaho. Biranababaje mu gihe nk'iki nk'umuntu uzi abanyarwanda akaga barimo, azi politiki y'u Rwanda yigeze na FPR, nk'umuntu uzi uko Kagame ayoboye kiriya gihugu. Ni ibintu bigoye kugira icyo umuntu avugaho, ariko reka mvuge wenda ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwihanganisha Cyuma Hassan Dieudonné, ni ukwihanganisha umuryango we abamukomokaho cyangwa se navuga ngo abavukamo nk'umuryango ndetse n'abafitanye amasano. Bari mu kaga gakomeye cyane, ikimenyetso gikomeye kandi n'akababaro gakomeye. Nkihanganisha kandi n'abanyarwanda bose yavugishaga, abo yavugiraga, yakoreraga ubuvugizi, yakojeje iriya cano ya Ishema TV. Yagize umumaro ukomeye mu kuvugira abarengana, kugaragaza ibibazo biri mu gihugu. Cyuma Hassan arafunzwe mu buryo bwo gucecekeshwa, kutongera kugira ibyo agaragaza. Mbona ko FPR yo na Kagame bafite umurongo bagenderaho, bafite uko biyemeje kuyobora gutegeka igihugu, ariko ntago bakeburwa. Hassan rero yabayeho yibwira ku itangazamakuru rishobora gufasha na FPR ubwayo kureba ko hari ibitagenda neza bikaba byakosorwa mu rwego rwo kubaka igihugu. Nk'umusore w'urubyiruko wari ugiye ufite imbaraga zo kumva ko yatanga umusanzu, akoresha umwuga we kurisha itangazamakuru nk'akazi, nibyo koko kamutunze, ariko mu rwego rw'umusanzu wo kubaka u Rwanda. Ibyo rero FPR ntabwo ari byo yabonyemo. FPR urabizi ko yivuze ko hari ibitagenda, yowerekanye ko hari ikitagenda, yowerekanye ko hari ikibazo. Aho kwihutira ko bavuga bati tujye kugikosora, wenda hari ibigaragaye tutari twarabonye cyangwa turebe n'impamvu zabyo, bihutira guhita bavuga bati uwo ni umwanzi, ni opposition, akorana n'imitwe y'iterabwoba, abo ntibadukunda, ntibadushakira ibyiza, barahindanya isura, ibintu nk'ibyo bimwese muzi. Cyuma Hassan rero yabayeho muri kiriya gihe yibwira ko ari umusanzu, kandi wenda bizagira n'icyo bifasha FPR kuko niyo iri ku butegetsi. Ariko siko bimeze, bigaragara neza ko FPR noneho yo imuhamirije ko itabwirwa, itumva. Ni ukuvuga ngo ibi bintu FPR irimo gukora ni nko kubwira abanyarwanda twese, ikaduha mesaje ivuga ngo ibyo mwibwira ko dushobora kuba twibeshya cyangwa se byaducitse cyangwa se tutabibona ntago ariko bimeze, ahubwo ibibaho byose bikorwa nkana. Nimba ari inzego za leta zarenganyije abaturage bikorwa bigambiriwe, nimba ari akarengane kari mu baturage basenyerwa cyangwa se bakeneshwa cyangwa se batotezwa cyangwa badahabwa nubwo butabera cyabatanavurwa murabizi ko no mu biganiro giye akora hagiye hagaragaramo n'abantu babuze kirengera kivurira cyangwa bavuwe nabi bagateranwa n'inzego z'ubuzima nubwo ngo ikiriho cyose ariye cyaba kitagenda neza kiba cyaragambiriwe niyo message mbona ivuyemo kandi cyumaze niwe yarabizi ko ari mu kibazo batamwishimiye ndavuga ubutegetsi batamwishimiye kubera inkuru akora ariko we yarafashe umurongo wo gukoresha itangazamakuru arengera cyangwa savugira abanyarwanda yahaye ijambo abanyarwanda bakeneye abakire abakomeye n'aboroheje birumvikana yahaye ijambo abahutu ahaye ijambo abatutsi ahaye ijambo abarenganyijwe na FPR ahaye n'abarenganyijwe n'abantu ku giti cyabo abarenganyijwe n'inzego z'ubutegetsi inzego zose yakozemo atarobanuye kugeza ubwo yakoze n'inkuru z'abagore bagiye bagira ingorane n'akarengane barenganywa n'abasirikare ndavuga abagore b'abasirikare noneho bakabura n'ubutabera kubera ko abo basirikare babaga bakomeye izo ni ingero zimwe na zimwe ziri mu gihugu z'ubuzima bwa rusange tubayeho mu Rwanda ariko mu ngero zifatika kuko yari umunyamakuru w'umwuga ntabwo yatangazaga ibihuha ibintu byose byabaga bifite gihamya ni inkuru yatangazaga zihe ahawe n'abaturage kandi abaturage bivugiye atari n'ibyo noneho avuga ngo yagiye byandi mu gifaransa avuga ngo yakoze reportage ngo bavuge ngo hari amagambo yashyizemo nayo yakuyemo oya ni inkuru mbarirano yatangwaga na ba nyir'ubwite biriya rero FPR nibyo yanga abantu bagaragaza ko hari ikibazo yanga bagaragaza isura nako ibintu byagaragara nk'amakosa ya FPR ariko bishobora kwangiza isura yayo no kwanga gucecekesha abanyarwanda kwanga ko abanyarwanda bisanzura iyo ni message ikomeye ku itangazamakuru mu Rwanda ni na message ikomeye ku butabera bwo mu Rwanda ubutabera bwo mu Rwanda burimo burakoreshwa nk'inyundo nk'uko Kagame yaherutse kubivuga mu nteko avuga ko inyundo azakoresha inyundo yica isazi ubutabera burimo burakoreshwa rero nk'inyundo yo gucecekesha abanyarwanda bose bashobora kwisanzura bakavuga ibitagenda neza mu miyoborere y'igihugu cyangwa se mu bibakorerwa ifungwa rya cyuma hasani rikurikiye ifungwa rya Theoneste Umubavu TV Nsengimana urabona ko ni ibinyamakuru byari bifite umurongo wo kuvugira rubanda ariko FPR kuko ifite umurongo biyemeje kurenganya abanyarwanda ntabwo byashobokaga ko bakomeza gukora bidigembye barabafunze mu rwego rwo gucecekesha cano zabo no guhagarika cano kuko ntibashobora gufunga YouTube bagomba gufunga ba nyirizina cyangwa nyiri bitangazamakuru ikindi bagatanga message yuko n'undi wese uzagerageza kuvuga bitazakunda urwo nuko nari mvuze abanyamakuru bari kuvuze n'abandi batanga ibitekerezo by'abakoresha ziriya mbuga nkoranyambaga nka YouTube channel harimo Karasira Aimable na warafunze harimo Idamange Yvonne na warafunze mwe ukagera kure wenda ukagera no mu gihe cyaba Kizito Mihigo na niyo mugabo nabo bari bakojeje itangazamakuru mu kiganiro cy'umusanzu w'umuhanzi nabo havugirwagamo amagambo yakubaka igihugu ariko FPR itakundaga ko uko kujijura abaturage ko kuvuga amateka ko kubona ko hari ko igihugu cyagombye kuba kiyobowe cyangwa se umurongo cyagombye kuba cyerekezaho ibyo ntago FPR bikozwa. So ubwo rero icyo nabwira abanyarwanda muri rusange no kwihanganisha nihanganisha abakunzi ba Cyuma Hassan Dieudonné ndetse n'abakunzi b'itangazamakuru ryigenga mu Rwanda, nihanganisha n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu haba mu Rwanda no ku isi muri rusange, mbabwira ngo reka twihangane dukomere. Igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu, kiyobowe n'umutegetsi w'umunyagitugu kandi umugome ndengakamere wabyemeje cyangwa se yabigize umwuga. Nta n'ikintu gishoboka kugira ngo ahinduke. Bajya bavuga ngo ubutegetsi bwarabaruhije, ariko hari n'abandi bavuga batari ko bari abo babigira ibiki. Ariko nagira ngo nibutse abanyarwanda ko kugera kuri ya ntebe Kagame yamenye amaraso menshi, n'uyu munsi aracyayamena kugira ngo ayigumeho. Ibitambo rero ni byinshi cyane, kandi sansu uko ari ukubitamba ibitambo byo kugira ngo igihugu kibone amahoro, ahubwo ni ukumena amaraso yo kugira ngo akomeze ategeke, ahonyore, acecekeshe abanyarwanda bose baceceke, hanyuma bagende bubamye, hanyuma bagende yemye. Afite imashini rero ibikora, ni sisiteme yubatse. Nta hantu na hamwe hariho hashoboka ko haba ubuhumekero muri sisiteme, muri sisiteme ya FPR. Icya kabiri navuga ndangiza kuri iki kibazo cy'ifungwa rya Cyuma Hassan Dieudonné, n'ifungwa ry'Ishema TV online, no kubwira abanyarwanda yuko ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda biragaragara ko ari inzira idashoboka mu gihe FPR na Kagame bakiri ku butegetsi. Ntabwo navuga byinshi, navuze byinshi, nta ibi ni ibimenyetso bishimangira ibyo navugaga ko ari byo, kandi nta n'ikizahinduka kereka Kagame na FPR batari ku butegetsi. Gusa impungenge ziriho zikomeye cyane ziriho nuko ubwo ndavuga kuri Cyuma Hassan, nuko Cyuma Hassan RIB ubwayo yigeze kumubwira yuko atazongera gufungwa bwa kabiri. Nimba rero ibi bibaye, akaba asubiye muri gereza mwari muzi neza ko yari amaze hafi umwaka afunze muri gihe cya COVID, afunguriwe rero bamuhaye message yuko atazafungwa bwa kabiri. Bivuga ko FPR yikubwiye gutyo, cyangwa se police ikubwiye n'inzego za leta z'umutekano zikubwiye gutyo, barabivuga yuko nta yandi mahirwe yo kuba azafungwa ahubwo azicwa. Iki kibazo cyarabaye kuri Kizito. Kizito yarafunga arafungurwa, ariko bwa kabiri ntibyakunze. Ngira ngo nawo murongo uriho kuri aba bantu bose bigeze gufungwa. Ubwo niko navuga kuri Abdul Rashid Hakuzimana, nawe n'ubwa kabiri agiye gufungwa. Ukabona ko barimo bagira n'amajanja Victoire Ingabire Umuhoza. Ni impuruza njye natanga ku banyarwanda mvuga ngo aba bantu barimo gufungwa inshuro ya kabiri ni ukubatabariza. Njyewe nk'umukozi w'Imana ndabasengera, nkabereka Imana, nkasabira ubugingo bwabo cyane, kuko nemera yuko muri iyi si Bibiliya iratubwira ngo ntituzatinye abica umubiri, ahubwo tuzatinye abica ubugingo. Aba bantu barimo gufungwa bazira ibitekerezo byabo ni intwari, kandi barazira ukwemera kwabo n'ibitekerezo byabo. Nkumva rero njye icyo nshinzwe gukora ni ukubasabira ku Mana, naho abica umubiri ntabwo tuzababuza kuko nibo badategeka, ariko nzi neza ko ku iherezo rya byose hari ubugingo bw'iteka. n'uyu Kagame urimo akoresha izi nzego z'umutekano n'ubutabera nk'intwaro yo gutsimakaza no gutsinda akago namuze ngo gutsinda akaza kandi hari sinzi bari ijambo mu Kinyarwanda ariko uburyo bwo kurenganya no gupfundikiranya abanyarwanda no kubacecekesha hakumva ko kugira ngo umuntu aceceka ari ugufungwa cyangwa akicwa iki gitugu n'izi mbaraga z'umurengera bakoresha ku banyarwanda najya mbibutse ko nabo batazatura mu musozi ikindi nabo bafite abana barabyara ibyo bakorera urubyiruko ibyo bakorera abanyapolitiki nabo bafite imiryango ibi ni ibintu bizagira ingaruka ikomeye kandi biri kumu ni umuvumo arimo bashyira ku muryango nyarwanda kandi njya mvuga ngo banga abanyarwanda ariko nabo ubwabo ntibiretse ibi ni ibintu bizagira ingaruka kandi iyi mpuruza ntanga ni niyo gutabariza abanyarwanda muri rusange kuko imikorere nk'iyi ya FPR irerekeza igihugu mu wundi muvu w'amaraso ukomeye cyane kuko aka karengane kari mu banyarwanda kazagira igihe abanyarwanda badanarwa kukihanganira kandi iyo byanze kwihangana abanyarwanda bakora nk'abiyahura bashobora kuvukamo ubugome bukomeye birumvikana hari abagome bagatsiko bari hariya bashinzwe kwica bo n'undi basanzwe ari abagome ariko se abanyarwanda noneho bo bagaragaraga nk'intama umunsi bo babaye intare bizacurike ndasabira rero u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo Imana idutabare kuko ndabona iherezo rya FPL rishobora kuba rizaba ribi cyane kurusha uko MND yavuyeho murazi mwese MND kugira ngo ive ku butegetsi umuvu w'amaraso watembye murazi mwese ko FPL yageze ku butegetsi umuvu w'amaraso watembye none uyu munsi ukaba gitemba noneho iyo ifite akarusho kuko nta nihumure ifite ku banyarwanda byibuze abenage natubeshye ko idukunda bareruye bahera kuba bafashije bahera kuba bashyigikiye murabibona hirya no hino ko bimeze akarengane kari mu ntama kari no mu ihene akarengane kari mu bashumba kari no kwa bashebuja akarengane kari muri rubanda kari n'ibwami dufite rero ikibazo gikomeye kuko ibibazo biteye gutya nta kindi bibyaruretse amahano igihugu kikajya mu icuraburindi abanyapolitiki bari hanze aha cyangwa n'abari mu Rwanda banyumva bafite akazi gakomeye mbona ari ihurizo rikomeye n'abanyamadini bari mu Rwanda barangije gucecekeshwa n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntibameze nk'abantu badakora igikora hariya cyonyine ni imashini ya sisiteme ya FPR gusa icyo rero ni ikibazo gikomeye kubera yuko bashobora kubyuka mu gitondo bakoreka igihugu bakarimbura abanyarwanda kubera ko n'abantu batananirwa kwifata n'abantu bavuga ibyo babonye bigamba kwica bigamba kugira nabi baterwa ishema no guhagara mu bantu akabwira ko bazabarimbura bakatera itabi bakabwira urubyiruko ko bashobora kubica ngo hagize umuntu ushaka kugira nabi ikintu nk'iki wenda ushaka guhirika nk'inzu ushaka kuba yahungabanya umutekano n'uwaca ishami ry'igiti ngo wamwica urumva rero umutima nk'uwo kandi akaba ufite ubwo bubasha bwo kuyobora igihugu bushobora guca mu gitondo igihugu cyose cyubamye ndasaba rero abanyarwanda basenga gusenga kumfasha gusenga njyewe ubungubundi mu kibazo gikomeye kubera yuko akenshi bene ibingibi biba narabibonye wenda mbere nkaba mbona aho byerekera ariko ntafite ubushobozi bwo kubihagarika uretse kwereka Imana uko ibintu bimeze niba yanabinyeretse uko nayo ufite igisubizo cy'ukuntu izahagarika ibi bintu gusa igisubizo twese turakizi sinzi wenda tubyemeranya kimwe uretse wenda bariya bari ku butegetsi ndavuga agatsiko kabakeya twese turabyemeranya yuko igihugu kiri mu bibazo ari abari muri FPR ari abayikorera ari n'abayiyobotse ari n'abatavuga rumwe nayo, ari n'abatagira aho bahagaze mu madini cyangwa se mu mashyaka, igihugu muri rusange mu nzego zose zishoboka, buri wese aremeranya nanjye ko igihugu kiri mu kaga. Igihugu rero kidafite itangazamakuru, igihugu kidafite ubutabera, igihugu kidafite opozisiyo ikora, icyo gihugu nta musingi wa demokarasi kiba gifite. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu burahonyorwa n'inzego z'umutekano, abakarengeye abanyarwanda bacungiye abakabacungira umutekano nibo barenganya, abakabavugiye nibo bacecekesha, abakabatabaye nibo babica. Turi mu gihe rero gikomeye, abanyarwanda dukwiye twese aho turi gutekereza kimwe, byibuza tukabona ibintu kimwe, byazadufasha no kubona igisubizo duhuriyeho cyo kugira ngo tubone igisubizo kirambye cy'igihugu cyacu. Kuko nubwo dutandukanye mu moko, nubwo dutandukanye mu bitekerezo, ariko inyungu yo kuba turi abanyarwanda turayisangiye. Birakwiriye rero ko buri muntu wese ashyira wake kugira ngo duhagarike ikibi, duhagarike amarorerwa, ibintu bitaragere wandabaka. Imana iheruhuko idashira Kizito Mihigo, iheruhuko idashira n'abandi bose bararenganye, haba kubw'ibitekerezo, haba kubw'imitungo, haba kubwo inyungu za politiki, haba no kukwemera kwabo. Abarenganyijwe bose bishwe uko baremwe n'icyo bari cyo icyo gihe. Bose mfashe uyu mwanya wo kubibuka kandi no kubazirikana. Namwe Banyarwanda, Banyarwandakazi, mufite izo ntimba n'ibikomere byo guhekurwa, ndabihanganisha mbahumuriza mvuga ngo nubwo mubona bikomeye, nubwo mubona bitoroshye, ariko na nyuma ya zero Imana irakora. Ahari kurira kwacu twaririra ijoro, kwa gihe cyo kutumarira iri joro, ariko bwacya impundu zavuga. Nta joro ritari ku munyarwanda wese ushobora kuryinjiramo, nta n'ikuzimu hadahari umunyarwanda ushobora kugira uburenganzira bwo kujyayo, ariko amahitamo ni ayacu. Wahisemo kuba inyamaswa ukayoboka ubutegetsi bukorera shitani bumena amaraso, ni uburenganzira. Ariko nakangurira abanyarwanda muri rusange guhaguruka tukerekeza gukora neza no guhagarika ikibi no kukirwanya, kugira ngo tuzagere no mu bwami bw'iteka nyuma y'ubuzima. Nta joro rero ridacya, kandi nta n'imvura idahita. Ibi byose bizarangira, kandi bizarangira ari Kagame na FPR barimo kurenganya abanyarwanda n'abareba polisi n'abasirikare bayoboje igihugu inkota, mu rwego rwo kugira ngo bacure imiborogo mu baturage. Nzi neza ko bizarangira aribo bicujije impamvu bamaze imyaka yose igera hafi 30 bakora kariya kazi. Byose ni ubusa. Ikuzimu ntawe bijyana, no mu ijuru ntawe bijyana. Kuko twaje muri iyi si niko tuzasubira mu nda y'isi, ntacyo twambaye. Hakwiye kubamo isomo rikomeye, kandi nkabwira na mesaje abishima ngo nguwo cyuma hasa narafunzwe, wenda bakavuga bati ni umwanzi w'igihugu. Nagira ngo mbabwire yuko nta n'umuntu wakundaga igihugu nka cyuma hasa, nta n'umuntu uzakunda abaturage n'abanyarwanda nka Kizito Mihigo, nta n'umuntu uzarusha Karasira Aimable, yewe na Idamange nta uzamurusha, na Rashid Abdul nta uzabarusha, na Ingabire Victoire uri mu menyo y'intare hariya, kandi akaba Imana ikimuhamurindiye. dufite intwari z'abanyarwanda ahubwo tukagira ibigwari by'abanyarwanda benshi barusha ubwinshi intwari ziturimo kugira ngo turebe ko twakora igikwiriye kugira ngo ubutabera burambye buboneke na demokarasi iboneke kwishyira kwizana kuboneke uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwe. Imana idufashe rero kandi dutabare. N'abameze nka Cyumasa barahari ni benshi, hazavuka n'abandi, ariko se abanyarwanda tuzakomeza kujya turebera tubara gusa umubare w'abarenganywa abo wishe abo barigishije. Tuzahora muri iryo barura gusa nta gikorwa. Birakwiye ko tuva mu mapartement tukava mu mazu tukava mu burayi tukajya he. Buri muntu wese akwiye gukora igikwiriye kandi nzi neza ko abishyize hamwe Imana irabasanga. Murakoze, Imana w'umugisha. Ndumva aricyo navuga ku ifungo rya Cyuma Hasani kandi ribabaje nanjye ubwanjye ryankozeho cyane, ariko sinanatunguwe kuko nzi neza ko kiriya gihugu kibowe n'abagome badakunda ukuri biyemeje kwimakaza ikinyoma. Ushobora kwibaza uti wenda kubera iki iyi mpundu ririho. Iyi mpundu ririho kubera ko FPR irimo irategura amatora mu 2024. Haragomba gukorwa ingamba zose zishoboka zo gucecekesha abanyarwanda mu gihugu imbere na hanze. Nibinashoboka bakora intambara mu karere kugira ngo babone urundi rwitwazo. Birashoboka ko n'amatora bataba bayakeneye kugira ngo barebe ko basavayivinga kuko politiki ya FPR yo yararangiye. Gukoresha ijambo ry'icyongereza RPF is bankrupt. Ariko kugira ngo basavayivinge kuko nibo bicaye ku ntebe kandi kugira ngo bayikureho ntibishoboka, baragomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bayigumaho. Ibyo rero nibyo bya bindi nababwiraga ko bikurura umuborogo n'umuvurungano n'umuvu w'amaraso mu gihugu ku Banyarwanda. Murakoze, Imana idufashe twese.
Bakunzi b'ikiganiro uyu munsi, icyo nicyo cyari ikiganiro cyacu. Nshimire Pasteur Jean Claude Habimana twabanye muri iki kiganiro n'abandi batanze ibitekerezo byabo. Mugire ibihe byiza.
Kamara ninde wakwirenga giza bo bangana ninde ubona mahari hari inzira nyayo imbuto z'abato mu muco karande tubigere hame abashaka intambara barindira ubusa Kandika mateka aziru buhemu Tureka mateko tweme kubumwe